mulamu boli mugwe gabo ya gaza olya bulunjo ya mara byalina nsimisa katonda kuyambye na kuwagwe bulije wetaga bofuna kate no tambula mu azisasane walio batika naloza kubantu abasule njala ewe luwajao kwebika basula bubinyo Chiwebuze tubayambe obulamu bwebutyo kirungi nnyo kimala kyakwagala bwoyinza kumpi wali nosula yakayinja oo tebayagala kubeera bulamu ngawo tubayambe ebirungi bitwongera kirungi nnyo kimala kyakwagala bwoyinza kumpi wali nosula yakayinja
Yeah.